downloadan ndi kumvera nyimbo za vamamba
kubereka madalisa kumaina ndi kumova kubereka kumaona njepera kuzuzika ena kugona misika silasi yayo protektepeketo yoti anjepera amazuzika ena makhala kugona mmisika chithandizo
chizipezeka ndi kupita ndi njala kunyumba ndikuchoka mama kudwala kusikolo ndikupita ndikupita ndi njala moti sendindakwanise kulemba poti ndili ndi njala ndiyamika inuja ndikupemphela poti ndinu moyo wanga mukunditetezela muma nditeteza oladani akabwela ndinu ambulela yanga nthawi ya mvula simutalikilatu mumandivatu nkayankhula eye mlengi wanga mandivati nkabangula mudzandisamalila chomwe chine munanena ndinewolephela wanthu ondiwona kusikolo ndikupita ndikupita ndi njala kunyumba ndikuchoka mama kudwala kusikolo ndikupita ndikupita ndi njala moti sendindakwanise kulemba poti ndili ndi njala eya mama wakwacha sina kudzeka likosi madzi ndangotila cha mukhosi kuono pasi kwangu libeso kalikosi onena ndikuma masiku samakoma osi kwa mlengi wati enela titokosi poti watisamala ye watipulumutsi eya sinayiwalili ulendo wanga ukupitili ndapika pa klasi ndinalawili ndazakumbukile mama akudwa masisi ninja nanga nditani ndayiwa chomwe ndabwelela ine kusikolo ndikupita ndikupita ndi njala kunyumba ndikuchoka mama kudwala kusikolo ndikupita ndikupita ndi njala moti sendindakwanise kulemba poti ndili ndi njala
Downloadani ndi kumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
Stream and download Heartist Rhythm pa malawiwanga.com.